asaga oo ka dhaxalaya xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa madaxweyne Biden tixraac ahaan waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah madaxweynayaashii ugu caansanaa ee soo maray Mareykanka sida Thomas Jefferson, George Washington iyo sidoo kale Abraham Lincoln. Biden oo muddo nusqarni ku siman siyaasadda Mareykanka ku soo jiray ayaa soo hadal qaaday jaceylka uu u qabo xafiiska madaxweynaha ee uu ka tagi doono muddo ku siman 6 bilood.
I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president.
Waan ixtiraamaa xafiiskan, laakiin waxaan in badan jeclahay waddankayga. Waxay ii ahayd sharaftii ugu weyneyd nolosheyda in aan idin adeego aniga oo madaxweyne idin ah. Laakiin difaaca dimuqraadiyadda oo hadda khatar ku sugan ayaan u malaynayaa in ay aad uga muhiimsan tahay xilkayga. Tamar iyo farxad ayaan ka helaa u shaqaynta dadka Mareykanka, laakiin hawshan muqaddaska ah ee hagaajinta midnimadeenna ma ahan wax aniga i quseeya ee idinka iyo qoysaskiina iyo mustaqbalkiina ayay quseysaa.
Biden ayaa doorashada soo socota bilaha fooda nagu soo haysa ku tilmaamay mid ka mid a waqtiyada dhifiya naadirka ah ee taariikhda, isla markaasina go'aanka ay qaadan doonaan shacabka Mareykanka uu go'aanka gaari doonaanna sidoo kale masiirka dadka Mareykanka 10-naanka sano ee soo socota. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in la joogo waqtigii saaxadda siyaasadda loo banayn lahaa codka dhallinyarada iyo wejiyada cusub ee siyaasadda ku soo biiraya.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, ha, codka dhallinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Fresh voices. Yes, younger voices.
Qudbadii uu madaxweyne Biden xalay u jeediyey qaranka Mareykanka oo ka koobnayd 11 daqiiqo ayuu sidoo kale ku soo hadal qaaday xisbigiisa Dimuqraadiga, asagoo oo sheegay in uu ka tagayo tartanka doorashada si uu u caawiyo bogsiinta boogaha xisbiga Dimuqraadiga iyo midaynta dimuqraadiyiinta iyadoo uu hadaf ku yahay, ayuu yiri, guusha xisbiga. Mar uu ka hadlayay muddada ka kooban 10-ka sano ee siyaasadda uu ku soo jiro ee shacabka Mareykanka uu soo shaqaynaya, ayaa Biden si qiiro leh waxa uu uga hadlay sida Mareykanku suurtagal ay uga tahay in qof walba uu ka dhabeeyo riyooyinkiisa iyo himilooyinka uu leeyahay.
Nowhere else on earth could a kid with a stutter from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, Claymont, Delaware, one day sit behind a resolute desk.
Ma jirto meel ka mid ah adduunka oo canug yar oo shigshigo uu nolol hoose ka soo bilaabay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania iyo magaalada Claymont ee gobolka Delaware uu maalin fariistay miiska laga gooyo talada aqalka cad isaga oo madaxweyne u ah Mareykanka. Laakiin hadda waa ikana. Taasi waa waxa uu gaarka leeyahay Mareykanka. Waxaanu nahay qaran ballan leh oo wax walba ay suuragal ka yihiin.
Guud ahaan intii ay socotay khudbadda, madaxweyne Biden marnaba kuma uusan soo hadal qaadin madaxweynihii ka horreeyay isaga Donald Trump ee haatan musharaxa xisbiga Jamhuuriga ah, laakiinse waxa uu xustay oo uu ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa xilligan haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo uu ku sheegay qof adag oo khibrad leh isla markaasina ka bixi karta xilka madaxweynenimo. Waxa uu sheegay shacabka Mareykanka in ayaguna ay ikhtiyaar u leeyihiin qofka ay soo dooran doonaan ee xilka madaxweynenimo ku matali doona. Biden ayaa horey wuxuu u taageeray Harris in ay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga, hase yeeshee weli si rasmi ah looma soo magacaabin xilkaasi, inkastoo ay heshay taageerada madaxda xisbiga oo dhan. Dhaqaalaha mar uu soo hadal qaaday ayaa waxa uu ku faanay madaxweyne Biden in maanta Mareykanku uu yahay dalka ugu awoodda badan dhaqaalaha dunida. Waxaa kaleeto oo uu sheegay in dowladdiisu ay abuurtay ku dhowaad 16 milyan oo shaqo, taasi oo iyadu ah tiradii ugu badnayd sida uu yiri, isla markaasina hoos u dhigtay sicir bararka. Biden oo xaddii hore ku dhawaaqay in uu isaga haray tartanka doorasho ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee bisha November dhacaysa kadib cadaadis todobaadyo socday oo uu kala kulmay xisbigiisa dimuqraadiga ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey oo isagoo xafiiska joogo ku dhawaaqay in uusan isu soo taageynin muddo xileed labaad tan iyo markii la fiiriyey sanadku markuu ahaa 1968 markaasi uu tartankii doorashada ka laabtay madaxweynihii hore ee Mareykanka London Johnson.